Bobo made it.
Picha limeanza nimepigika sina mkwanja na vuta picha na waza na kunja ndita na kaza. Picha limeanza nimepigika sina mkwanja na vuta picha na waza na kunja ndita na kaza. Picha limeanza nimepigika sina mkwanja na vuta picha na waza na kunja ndita na kaza. Picha limeanza nimepigika sina mkwanja na vuta picha na waza na kunja ndita na kaza. So you can picture me rolling, can picture me bowling. Kilichomo ndani yangu sio mimi Simans, you can picture me stunning. Brazen smoking majani, kinachoponya imani sio dini. I'm killing everything kinachoweza kupumua. Haijalishi kama hauni juu ya mwana njua. Mchanga bichi wezu kanitisha kitumbua. Naomba sana noma lakini bado na kisanua. Lakini bado naomba dua, bado jashua. Bado bazi ya mboga mpaka ileo sina nishua. Bado nina mizigo shige itua. Bado shijua mropo kaji, bado mkachi, bado na uchubua. Nasio kama sidetis jona wakumu expose. Kesi zikileto zinafutwa, case closed. Sikali kwa ghetto za kufunjwa of course. Rada safi na vizi ya watoto wa Nairobi. It's freezing on my chest, miso mtuwa mikacha kacha. Fuck this rap battles, mina chene atacha kacha. Clean utazenea memba wa kacha. Tamba ni kwa sipo, tamba la watambia faster faster. Macho kwenye pepa la fumishe sio za poda. Yanki nguvu kazi, kazi kazi nguvu ya soda. Tofautisha utamna kusijoroda. Mitatu na utokia migumu, kipigwa makofi tunarogwa. Kila line, violence, stress, Jehovah suka pime. Shinkumbushe nyuma, mishke mbio na chai mashine. Choko zao, hii namba nyingine. Kila neno lina kata sime, muliza fanda ngogo tarime. One for the money, two for the shows. Three for head, 24 for the girls. Five back a six for my dogs. Eight for the hoes and ball. Yeah, ikwacha kupokea my calls. Sema kweli mina idol wako, who's better? Tangu toke na mziki wake, hauzik tena. Paka visasa ndo bus tena. Jini pazito kinoma, tunashia madem na storytellers. Staki ni pengu, wanataku ni bisha. Muda ni okwangu, wataku ni bisha. Staku tumika kama bazooka. Pene na pepe na ntoshiku ni bisha. Wakija wato wanaka. Second oi, badada. Hadisi ompatu, nasoka hibish. Back and forth, wanaha. Back and forth, wanaha. Sore mkapu, minim ga. We're back up and doing this shit. Kama siyo shivo, minim asta. Me and my niggas, we eco hanging with beautiful people. Siyo tuku, wanakula bata. Kama siyo hivo, nakata. Hey Siri, pray for me stupid. Pray for them stupid. Gaza na salty, that's right. Hey Siri, pray for me fimbo. Nyo chape fimbo. Yende kwa wenye shingu ya bye-bye. And then I'm back, yeah. High level slayer. Moving like lawyer, but guess what? Player. Usfollow peji yangu kama unaona na kusea. Follow shila wadu kama unaota futa mbea. I've been sad like I've lost love. Mad kama nepigo slap. 10 bags in my pocket, closing it dale salam. Lama zote zangu mimi, wambia kutesa kuzam. Check it to number I'm selling, saving my shangu matam. Lama rep pajama, yes I rap my mama. One else every top dog, Mungu amenibariki sana. Wabona nubia mabaya na battles choki pambana. Saving a lip wadi kula na kila na chokifanya. There's nothing I desire than respect. Ndio maana nilijifunza kukubali my mistakes. Nashukuru kwa kunifanya nimekuwa bora wa muda wote. Buzi na kuja hii section kama dedication. Kita tunapambana bila bifu. Na pesa tunazipata cause nachana kila siku. Kutaka kupoteza nzisha tifu. Wanangu jepo pole kwenye ugomvi. Wanakuaga kari kama mbwa witu. Squeeze stoki sana sionekani kwenye matanuzi. Ni mwendo toku poa ghetto kwenye majakuzi. Tabia zinaendana na michuzi. Muliza sugo wizi na wasungwa vipi hawatoto juzi. Hainaga vipimo chuki chuki. Hatuita ndawea situ naita boxa boxa chupi chupi. Na kupa utamu kama nyuki. Bada hii landa na dachaveli sina muda nduki nduki. Globa wajui kwa ninja natoka mtani. Mindo nafanya nkitoko na kosa amani. Bogi kubwa na kujia na kali. Boga zinataka nizila tasikijua natoka na nani. Bosen kila kitu kwa ishima. Nipo kwenye bima. Nasikiliza Marco Polo J-Rax. Makelele yangu ndo mekuzima. Kazi tena huna. Pisi yangu waikusu kwa oshima. Mazo kwenye noti. Yeah na pochi. Toto kama abi unamletea yo toxic. Kazi nishefunga hawa ingia watoki. Nye ni vichekesho mkaikize na mpoki. saba mnahitaji kutuma. Natema magonjwa sugu so mnahitaji ya suma. Makiki misipendi na ndio mana na uchuna. Misiki kati ya melody so habari ya tuna. So habari mini mini mani mo nipo juu na unitoy. Mimi ndo mamulisa tatoto badi Mario. Amulise kapo mwache peti mani daddy yo. Sifagili mtu kwanza sina tailo fagio. Really? Unanitia madem, unanitia magem. Hatuifanyi for fame. Hii kitu wazi tunaifanya kwa kitu. Hatuifanyi kwa njia, hatuifanyi for fame. Hii kitu marashi na smell safi. Na mhata sema pasi God na fast grassi na penda maua. Rweke na mix singer, rweke na deep voice. Rweke tako biti la singeli na kamua. Na wafato pepo na jua misi yumbi. Hawavumi na wala wabwesha kwa kivumbi. Siali sepa kirudi kwa kumfungia ushungi. Kipusa shusha tipa yensha giza tungi. Navojita mbuzi yeleweke kwamba bora wa mda wote. Bora kuliko siku zote, bora waniogope. Bora kuliko mnemsema bora wa siku zote. Mahesabu nezeta mathematics. Na hiko rappers wote ningependa kwa kumbu. Usha mi wa kwanza. Msini levi basi sungu mzina ni alianza. Higema kufokia fokia kipaza. Respect all the legends ila vitu vingi minmefanya kwanza. Wakwanza kusign na major label Sony Music. Wakwanza kushabikiwa na students bila school fees. Wakwanza kujusisha na international brand Hennessy. Wakwanza kuwa rapper mwenye lara enemies. Wake up everybody, this is six. Najosha isikia ile nyingine mboni mbovu, this is fixed. Tofauti ni kubwa, this is sick. Zineza ziko nyingi, but this one is the real session 6. We out here!